kutotero rumo kumsulira ebintu ebyekibireta mbu afuna y'abakazi abalala nembyo mukwano n'omusalayo mbugomu ate kukyamumala songa kyekintu ekyamujjambazadde bajje mbeere wamu naye munnange nga bw'omanya omufumbi ate walefise mukazi watwe yabegerwako omufumbo ng'alaba ebizibu ye muli kamwali akafisa osookera mubeeri bw'owookomawo oluusi wakunenyako nti oluddeyo n'okubenya nayo bambi beeyibanyiza ne benyuwa okutunywererako yatabubira nsiko yiyo omusanga wagumira obwenzi gwesanusanga maama w'abaana emmembe yeebeere wamu oba kuswaza wajja wakimbazadde w'okumusuuleeka bakati ebbanga lyamaze ng'akuluusana naawe mu mbeera embi n'omubiri gwa muddusa oluso olwakatakyalulina songa luli wamufiirako olw'embeera bwe yali nnyabanyirira mukati omulaba atunula bubi onoonyayo abali omutunula ennungi oddidde obwenzi n'obugattamu omutima omukodo bbosi omukazi n'omujeeza asiwukira eyo mu mbeera enkyamu ebyo ebiki ye bambi omuyisanga atalina gye yazaalibwa y'omukazi ow'ekuubo
osaana omuwali ekutuuyo tebereza ennaku yo bambi n'atubanga ali mu ddembe tewali nsonga kw'omulumiza osanyuseemu abakazi abalala atajjukira byaddagagaba naye wandibadde sewajjukira omukazi ow'omumaka osaana omuwali ekutuuyo tebereza ennaku yo bambi n'atubanga ali mu ddembe tewali nsonga kw'omulumiza osanyuseemu abakazi abalala atajjukira byaddagagaba naye wandibadde sewajjukira
kabulwa ssente ne gabaamu okutegeeragana n'ebirala bijja mpola kasaabaawo entegeeragana ennungi manya gazimbwa mpisa kazisa zikwatagana mu kuumagana ez'empisa embizoolina manya mukulu munno n'omuguza eddembe y'olaba omukubira n'embaana n'olemu okufumiitiriza ndiyekinaalabika kitanga gw'enkubi ate ye maama w'abaana abo be batone nnyo abasaayo omutima n'alowooza ekyo ky'omukazi omunenyako nga mulimu eka ebbali ewatali mbaana so nga ne mbantu munno bw'omuwa ekitiibwa afunamu amaanyi ekitiibwa bw'okimumma gwennyini empaawo ayinza okikuwa bambi yeewaayo mu buvumu n'akuwa omutima n'aleka ewaabwe kyekimukoza bw'ajjukiramu ebiseera by'okumufiira obwere abasajja mwatamyako obwerabiza okwerabira amangu ago bw'olekawo abonyebonye nga mulimu embye nnusu n'ogabe bwembe ebiki ye bambi omuyisanga atalina gye yazaalibwa y'omukazi ow'ekuubo
osaana omuwali ekutuuyo tebereza ennaku yo bambi n'atubanga ali mu ddembe tewali nsonga kw'omulumiza osanyuseemu abakazi abalala atajjukira byaddagagaba naye wandibadde sewajjukira omukazi ow'omumaka osaana omuwali ekutuuyo tebereza ennaku yo bambi n'atubanga ali mu ddembe tewali nsonga kw'omulumiza osanyuseemu abakazi abalala atajjukira byaddagagaba naye wandibadde sewajjukira
tebayambirigo bimenya nnyo okwagala atakulaba owulira mu mutima ogwamu amaanyi saasira sigala ekanga lavuyo ddo ogigabyeko ebweru bwe kikuluma nga ekikoze n'ewalumwa ky'omuyisaamu amaaso jjukira ekiragaano bye mwayogera nga musiimagana bajje be tebalimu nti bw'oliwo zifunye ofunayo omuli singa beayagala obimuwa n'alemu okuyitanga obwereere n'oyiya nti asaana alye ku nnyama nga kale olwa wiikendi bwe bityo akuma bambi ne bw'omalayo omwezi ow'ekatuula ekibi nti lwaba naawe oba mukufeera omuleka akaba ng'ebyomukwano bw'obimanye naawe asigala abanja kale bw'akuma n'alindawo ddira baakusuubira mbonya enjaba omulaga kabba asigala anyola mu mmeme wali bali aho no muwe mmotoka okujja kosomba ba malaya bamusimula olyo nobo sente ebyo ebiki yebamyo muisanga atalina gye yazaalibwa.